xafladda xarigjarka ee biyood barkeed iyo goobo biyoqeybin ee lagu hirgeliyey xaafadda Hoolwadaad ee degmada Buur Hakaba iyo waliba ku qayb galay maamulka degmada iyo bulshada deegaanka. Mashruucan waliba fulidayay hay-adda Baasos, walina si la fududayay helowka biyo nadiif ah oo joogto ah dadka danyarta ee meelasay ku noola. Gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Ibraahim Maxamed Ibraahim Leysaamu oo meelasay hadal kooban ku jeediya sheegintay ciirateedu iyo warbiyoodu iyo in hano walbadan ku tara doonana biyareed ku jartii deegaankaasiya.
Geega may baroon degmada Buur Hakaba xaafadda war dawladda haye may baantoon koynay eelkan oo isma aragay tan dadweynaha lanka deegi hay-adda Baasos oo fanshe biidi bilaasha la ororodahay marka may baasilaa oo ka hay-addaas oo dhowr sano inta ka shaqeeyayta oo ee difdi badanka biidi degmada Buur Hakaba dhowr sano toddoba sano siyaasina ka shaqeeyayta markii hay-adda may baalaha Baasos walfaylaha kordhidi oo shacabkan ka danayayta eelkan iyo baraag iyo nay bamki eelkii la saaray iyo tubooyin shay walaashe maadaama shacabkii aan dhabtaysanayn walan baahnaay baah weyn haytayta oo idin sheegada geegi fankaas iyo biiday mashruucaas iyo biidi iyadii yidanka mahnagaana hol faylo oo idin sheegada lanka baahnaay qabtay marka may wasiilan nan kasta oo walba degmada ka siyaadi karo yaraan in badan jawal yar iyo walbadan dhatiyo may balahaad namba walaay tabartiis ama haalo koro degmadii halka yaraadeen badanadeen degmadii lambo walaay haalo koro degmada ay ka siyaadiyo sadaan hada aragahay eelkan walbadan aan fahay banaanka ta beerar oo qudaar ay ka abuurunta aragahay shacabkeena ka danaysadahay marka may baasilana in shaqada walwalba hoognankii oo walaayay hay'ad ama la seenka deega safaylanka faa'iideysada may la raayso inka ajisteen walqabadka lahaada ama baa ku waraabsada beero ama yaanyada ku waraabsada walbadna seentare may la raay maadaama hay'ad baaso seen qadi ka faa'iideysadeysa insha Allah ta'ala wa billahi tawfiq
qodiyalka dhaqanka bulshada deegaanka iyo hadhawayn inta eerateedum iyo baraakido baahi badan iyo qabeen haddii lan hirgeliye
oo sadaqo lagu suubi oo arida ilaahay maadaayaska leh may falaan hadan hor kordhiid arida eel biyood oo dadka baasabil ilaahay bargadeed lan suubi shacabki oo dhamaayahay meel arday warbiin ka jirna arday ya may falaan arday eediyeed may falaan baas oo salaam raabta mashare badan shaanti Buur Hakaba arday may fadaana eed eed horto aabka arday aad Buur Hakaba hayti ya bilaawdiyo iyo ogoriyan bilaawdi hada may fadaana lama kordhiido eelan god waro barto god aan suubad shacabka arday eeda dhiban qaba saasa fadaan
may barniin ku yara heede Baasos antaniin ku yartii may la rawsan dafur kun oo may la barkadan inta la kasoobi oo may la rawsa eelkan maadaar oo san iyo ninku weeri may fadaana tamar oo hayna insha Allah taala waan hadba hadlaanta rooyta waano tubeen la soo biye barke la soo biye eelka ma sha Allah taala hada rooyta madii hore eelka la jiiday ma banaanka bilinka jiiday hada balaanta alxamdulillaah may ba tubeen ila walba tubida bay waasha dhigid holba leeyaa insha Allah taas eedanka ma santa may fadaana insha Allah taan arwayna hadana wal kala ka sii darta barkoodeen oo beerka maadi badan inta eela badan yaalan oo laga sadago dibidooy biyoonga beerka ma hadii mal gadohay walaan safar oo tan ku aagdhada kul wal gadohay ma laga sadago sadoy Baasos jeela meel koostaana in ma la may la roosan dadaasha lama laabta walaagi tabartii ee bilad kulaysha la baaha badanka jirta may fadaan insha Allah taala ilaahay wal qabada kore walaa karaan sheena qabta fadaana
hatana oo amnigaana subun aafaal qabna ilaahay yanaki hatana waa deegaanka kamid ah lan hasuubiye sadagaan suubsadii aad geegan isku weeri rabbigiis ala taa suubi ya maaska leh saakada bay beedan ka mahadnagaane Baasos iyo suubidi in idan mahasanta may kalka u saane intii barkadaal iyo kal kala suubida warka darta beedka baahantis balanta meelkaas walka suubid iyo ku suudan
mashruucan iyo waliba suubiin ku tara doonay baahida biye iyadoona yaraay doonto uleyska dhiniga helowka biyo nadiif ah oo haysta bulshada deegaankaasiya.